joint to party. Kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Joint to party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Yeah, yeah. Mayday, copy that over. Mayday, mayday.
Bump the records over.
Mayday, mayday, copy that over. Mayday, mayday.
Bump the records over.
Hakuna siku meamka bila hangover. Nazimwana mbili na shushia na kirova. Ni CP, mtoto kipekea CPI the pension. Kishindo kabisa basi ni ite sipwa. 24-7 maskani yangu ni ba. Hey, what's up ma? Bondo na nshanga, ni easy ice na bonga. Ama pamba nye pesi mbazo ni meva. Wewe pia umeni kamata, kwa jinsi ulivova. Hicho kimi na bra, kwanza una sex appeal. Kisha ume dress to kill, nyambe what's poppin', what's the deal. Kama una ni feel, be real, njoo to chill. Na yo ya not cheap, but never mind, I pay the bills. Wazos wako ni nini, tuko na park my star. Tuko full in charge, pesa kikata kwenye item to now recharge. Japo bado mi mdogo, but sijali. Kwenye swala la mapenzi, I'm extra large. Join to party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Join to party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Yeah, 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 yeah. Zungusha, zungusha, baby, I love that. Unavokatika, katika, zungusha, zungusha, baby, I love that. Unavokatika, zungusha, katika, zungusha, katika, zungusha. You're killing me. Kama nishina ndugu zangu azi ishi. Koma, koma, sometimes kuwa mbishi. Yipange, pange, kamange, mange, zichange, change. Ili mradi tu, tule shangwe. Yani weni vinyoji kisha gongeni. Cheers, mageni chinki logo kwa hiyo tutangulia. Mbioke mzako, mpe tano, mpe hug. Mambie tupo pamoja, mwanangu, show me some love. Na kama leo, paka subuhi. Natoka zima kirudi, atujitambui. Kuna mitungi, tungi, kama ujidungi, dungi. Kuna mirungi, rungi, kusubicheche mwanangu, ondoa wasi. Kitaku blazi, changanya mita ya kati. Nase wanyasi, wana blaze tu kwa chati. Mbaka six in the morning. Party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Join to party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Yeah, 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 yeah. Ew, ew. Yeah, 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 yeah. Ew, ew. Hii ni kwa washikaji wote na madem. Waze wa UDCBE na IFM. Chage alisha sema twenze, twenze. Sasa nangoja nini twenze babake. Twenze tulikla mtu akamate wake. Najwa inapendeza kitoka na mpenzi wako. Lakini kama nakaba, sometimes umpumzishe. Toka mwenyewe kamata mtu jifraishe. Yamari samanini sige mkanye lewa sivyo. Wengu wanafanya na uwe indo jinsi ulivyo. Hey, kama vipi mcho tu ya chie. Ukio mpoje basi upona mie. Nitwa kitamu I say na si uwango. Bado sija ona kitu mamangi usi ya mgongo. Nitwa kitamu I say na si uwango. Bado sija ona kitu mamangi usi ya mgongo. Unapozidi kucheza unantiga usongo. Bado sija ona kitu mamangi usi ya mgongo. Unapozidi kucheza unantiga usongo. Bado sija ona kitu mamangi usi ya mgongo. Jom tu party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Jom tu party, kujivinjari, mambo shwari. Paka sex in the morning. Bongo Records, baby. Na P-Funk Majani. Spyman. Spyman kabisa. L-L.